Yeah. Flow na midondoko ni unyama wanaungana na naoficha ficha na kikisha na waficha wakinipa ficha usta nao kitokeza tuma picha picha ndo mana mamenu simweki wazi na mficha ficha bla bla na mocha na drop bars international beginning na all stars doto ni kuwa na mention yenye focus muni ila wallet na cash na top purse kuto kuche mnapigia na vigembe hautopata papai chini ya muembe. Sasa wejifanya ni chizi wa mirembe unigusa nkuchane chane na viwembe ukari ni mistari mikari na julikana na hapa ndipo iyo mamistari napatikana miwako inaonekana maunyunyu mengi kwa sana natoka na pisikari na bado
inozerikani kumyamizuka 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 watasema tuko vindo 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 inozerikani kumyamizuka kumyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Zima lori microphone, file mi star rapa rapa. Jeke ruku go mi wali, kala kala, kilo wanu bag mi. Uwu waya waya, yato sound smelly rappers. I'm bara bara. They say I'm being rude now cause I flow so kuba. They wanna know if I got a car or Uber. No, don't do that. Don't you cry. I pray to God every day. You know how my sinner wanted. Only came for one point to missing me. Mo sorry me only go silent. Mo yeah wag ba tintini tintini. Mo tifi ba inje bi sweetini. Mo hustle bi ani je ole ni te ba monkey hinting. Dore mi eba mi be fere mi. Mo fe jarin case tala ba ba lompere mi. Rap lo npa mi love di no siga. Awon temi shin josi piti tiba. Mo ti deno yo shogbo ho ni fe je gala mi. Awon to ni ko ni ye mi si won toro bara ni. Go sin ko tele fi mi se me won compare ni. Ibi tan ba rap lo e ma lo ko baba ni. Tala wo ba wi ale we nje ogun nje. Lyrics mi wa la ko. Ki lo se yin ten be dayan mo. She mo si ma kon se bado. Lyrics ton bo lenu mi wo. Ele gba ko. Anjo no ba mi do ko mo make a profit. Amo emi ti lori ta meta emi. On 4th Street, Zima Lori Cypher, on Gomi Nile Bongo, on Mwake. Mojan Kofu, on Mi Kongo.
Inozerikani kumyamizuka, kumyamizuka, kumyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Inozerikani kumyamizuka, kumyamizuka, kumyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Asubuhi na 100 push-up. Fruits no mafuta, mapuli sitaji pusha. Level sky mtani kuta. Piga kelele mbili wewe kwa mwoni yake. Kila moja na chanja bebe na bebe yake. Hizi ni skills toka mtani, wana feel siku njani. Bebes nataka nmwage ndani, I'm like hell no punani. Ukiona serikali kuu, utaona puya kwenye air. 34 GB buku, kuwa millionaire. Hindo ile bad kwenye news. Badili channel magu kwenye news. Kabla kipima yoto kwenye news. Tunasikitika kutangaza vifo vya marapa feki kwenye news.
Inozerikani kumyamizuka, kumyamizuka, kumyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Inozerikani kumyamizuka, kumyamizuka, kumyamizuka. Watasema tuko vindo, vindo, vindo.
Kutana na Black MC mwenye fimbo na wacha chacha. Flows inafanana sana na pesa utajua mapacha. Wivuka kichefu kilamba lamba inakata. Ukitaka roya kirasta ni kamba na mwita rapcha. Rapa za wafanyika hizi ni mangamizi. Tubabu tapato chizi na tabu siponi jua. Naisuta kwa mwizi mwizi wadabu. Inabidi upate adabu sababu unadistabu na unazingua. Na pa blue ticks kwa IG na IP. Kwenye VIP misingi na ID. Acha usani na degree ya IT. Afu sina team no side A no side B. Wakiachwa wanaenda kwenye radio. Wakifilisika kuna story yo. Ya kugumu ya msikiliza Mario. Misho ye kushikwa yo makari yo.
Kumyamizuka, kumyamizuka, kumyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kumyamizuka, kumyamizuka, kumyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Homemaker, can you please cut the beat off? Nataka niongee wambie wategesikio and wasikize kile natural speak very carefully, cause I will never repeat. Ukali ni nini, mana naona mkali ni mimi. Marapa wako kali wanajua hatari ni mimi. Usicheze na mimi, utakuwa kama unacheza na jini. Sijui simba, mamba na koma na mimi. Alafu na kurespect hilo sindera ukisomeza zamani. To the best wakati niki kugugo awonekani. She, yeah it's funny, but you have to grow. You still bitch, call me honey cause you ain't got dough. I'm the illest there's never been. I just in the crown when I need the king. Niko vindo, niko bab, kama male. Na baby nipige kimoko.
Ino serikali kuya mizuka, kuya mizuka, kuya mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kuya mizuka, kuya mizuka, kuya mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.